waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Hay-adaha gargaarka ayaa ku qiyaasay in ku dhowaad 90,000 oo rohingya ay ka qaxeen myanmar oo burma loo yaqaanay ayna galeen dalka dariska la ah ee bangaladesh. Laga soo bilaabo markii rabshaduhu ay ka bilowdeen gobolka rohingya ee waqooyiga dalkaasi asbuucii lasoo dhaafay. Qoomiyadda rohingya ayaa loo diiday inay yihiin muwaadiniin u dhashay myanmar, waxaana loola dhaqmaa sidii dad soo galooti sharci darro ah oo kale, inkastoo ay dhankooda ku doodayaan inay boqolaal sane dalkaasi deganaayeen. myanmar ayaa sheegtay in ciidankeeda ammaanku ay wadaan olole sharci ku salaysan. wasiirka arrimaha dibadda indonesia ayaa isniintii kulan la yeeshay hogaamiyaha myanmar aung san suu kyi, iyagoo ka wada hadlay sidii gargaar bini'aadanimo loo gaarsiin lahaa muslimiinta laga tira badan yahay. shirkan ayaa imanaya iyadoo haweenka muslimiinta ay ku dibad baxeen dibadda safaaradda myanmar ay ku leedahay magaalada jakarta, iyagoo taageero u muujinaya qowmiyadda rohingyaha ee muslimiinta ah.
Myanmar is carrying out military acts against its own people because all Muslims are brothers. We must acknowledge.
Myanmar waxay wadaa fal military oo ay kaga soo horjeedo shacabkeeda. maadaama dhammaan muslimiintu yihiin walaalo, waa inaannu ka hadalno xaaladda halkaasi ka jirta oo aannu samayno wax kasta oo aannu ku caawin karno. waana in taageeradaasu noqoto fal saxa, xataa hadday tahay xoog oo aannu jawaab military ka bixinno si aannu u joojinno arrintaasi. rabshadaha u dambeeyey ayaa bilowday oktoobartii lasoo dhaafay markii koox yar oo mintidiin rohingya ay weerar gaadmaha ku qaadeen fariisin ciidanka myanmar ay ku leeyihiin xadka dalkaasi, iyadoo qaramada midoobe ay sheegtay in ciidanka myanmar oo ka jawaabaya arrintaasi ay wadaan waxaa loo yaqaano tirtiridda jinsiyadeed iyagoo uga jawaabayay weerarkaasi. aung san suu kyi oo hore maxbuusad siyaasadeed u ahayd ayaa hadda dhaliilo ballaaran la kulmaysa, iyadoo la aaminsan yahay inay ka gaabsanayso inay ka hadasho sida loola dhaqmayo qowmiyadda rohingyaha. dhaliilahan sii kordhaya ayaa khatar gelinaya xiriirka diblomaasiyadeed ee myanmar ay la leedahay dalalka muslimiinta u badan ee koonfur bari aasiya sida maleeshiya iyo indonesiya. carada ka dhalatay sida loola dhaqmayo qowmiyadda rohingyaha ayaa sidoo kale ku fiday meelo kale oo ka fog aasiya, iyadoo dadka dibad baxaya ay ku fideen jamhuuriyadda ruushka ka tirsan ee chechnia. isagoo ka hadlaya caasimada gobolka grosni ee chechnia isniintii, dibadbaxa ruusha malika basanyera ayaa sheegtay inay dareemayso inay ku qasban tahay inay taageerto muslimiinta.
They are my brothers and sisters in faith. Of course I stand for them. I protest against the genocide. That is in.
waa walaalo dhanka diinta ah, dabcana waanu garab taaganahay, waxaanu ka soo horjeednaa xasuuqa. waa wax aan bini aadanimo ahayn, sida madaxda dowladaha iyo kuwa kale iyo adduunka oo dhan uga aamunsan yihiin marka waxaanoo kale ay dhacayaan. dhanka kalena maxkamadda ugu sarreysa dalka indiya ayaa weydiisatay dowladda inay ka jawaabto qoraallo ay saxiixeen qaxooti ka soo jeeda qowmiyadda rohingyaha oo indiya ku sugan oo doonaya inay dowladda indiya ay joojiso qorshe lagu tarxiili lahaa in ka badan 40,000 oo qaxootiya oo ku nool dalkaasi. prashanti bushan oo ah qareen u dooda xuquul bini aadanka ayaa sheegay in tarxiilidda dadkaasi ay ka soo horjeedo shuruucda caalamiga ah.
The government of India had been making repeated statements that these Rohingya refugees would be sent back.
dowladda indiya waxaa ka soo baxayay hadallo isdaba joog ahaa oo ay ku leeyihiin qaxootiga rohingya waa in la celiyo. waxaana u sheegnay dowladda in fal noocaas oo kalaa uu ka soo horjeeda xeerarka caalamiga iyo shuruucda adduunka u dhigan, oo indiya ay saxiixday shuruucdaasi oo dhigaysa inaan qaxooti lagu celin karin meel ay kala kulmayaan khatar naftooda gasha. sidaas daraaddeed waa in loo ogolaado inay dalka joogaan. dhibaatada haysata qowmiyadda rohingyaha ayaa falcelis kulul ka dhalisay dalalka muslimiinta ee adduunka. maldives waddanka la yiraahdo ayaa ku dhawaaqay inay xiriirka u jarayaan myanmar, iyagoo ka jawaabaya sida ay ula dhaqmayaan muslimiinta rohingyaha. madaxweynaha turkiga recep tayyip erdogan ayaa sidoo kale dhaliilay dalkaasi isagoo sheegay inuu arrintan geyn doono golaha ammaanka ee qaramada midoobey dabayaaqada bishan, iyadoo iiraanna ay ugu baaqday qaramada midoobey inay tallaabooyin dheeraada qaado oo lagu joojinayo rabshadaha ka socda dalkaasi. dibadbaxayaal ka soo jeeda qowmiyadda rohingyaha ayaa sidoo kale ku dibadbaxay bannaanka baarlamaanka dalkan australia ee canberra.
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com.au/somali